HK, what the band?
Bala na inashangaza heri ni mtumikie Mola kubaki yatima jambo la kuvunja moyo walai inasingiziwa kwa makosa sio yangu bana dunia duara kila kitu ndani yake bala na inashangaza heri ni mtumikie Mola kubaki yatima.
Sina na daiwa ndoa yangu inazama na angaika, e Mungu wangu nakungoja na moyo wangu nakuita, magonjwa mengi yamenilaza sina raha, adui zangu wananicheka naona haya, e Mungu wangu nakungoja na moyo wangu nakuita.
Mungu najua ona niapitie haya, Mungu najua ona niapitie haya, yeye anajua ona niapitie haya, yeye anajua ona niapitie haya, Mungu najua
badilisha nguvu zake zinakomboa, wema wake unabariki, nitaimba na kusifu yeye, neno lake labadilisha nguvu zake zinakomboa.